You got rough in the right time. Speak from the art, yani in a straight rhyme. No pain, no gain, no defeated. After all shame, only bad guy needed. Only rough needed. Kuna nacho jua weni bola kama dawa ya maradhi na yogua. Moyo huko imala kama Ryan Shawatua. Pia ni dawa kama jika ya madoo na vyofua. Mia sabini kwenye bedi nishondoka. Weni kama dini mtenda zambi nishokoka. Fanya ni kwa mini kuwa msiri nishogopa kwa siri. Umenipatunda mini kara paka nyoka. Rhymes kama stopper, spiri kaya chopper. Mini sija mini kisha mini kama rofa. Ababi ni mini njoka ribbon kupe ofa. Vichache nisha slow down. Mambo shkopa.
Kani wash, kama gari bovu, kani wash.
Na 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 na.
Kani wash, kama gari bovu, kani wash. Kani wash, kani washa, kani wash.
Na 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 na.
Kani wash, kani washa, kani wash.
Mengi yanapita kichokozi. Macho yananita nishawika bila dozi. Da bila kozi. Star bila show. Weni mwanga mini taa picha safi kila pozi. Kila ukinigusa mina cheka. Kila ukinisusa na kumbuka unavyosepa. Na tazama kule nyuma unavyotweka. Kuria mbona suna wetu ria. Mina penda unavyodeka. Da bila keshi. Star bila stress. Umenifanya niwe raa. Nika raa bila mechi. Ukisikia bila taa fire west. Bao tano sijakaa nisha da kila beki. Leo wako benchi. Jenzi wa taifa. Najenga mapenzi mini mjenzi wa marifa. Nangata washenzi na bibi salatifa. Washazusha una umeme mindo grade ya taifa.
Kabinuka binuka, kama na kibiongo. Ana mizuka mizuka, siyo ya uongo. Utamu wa mechi, nipake mkongo. Ainaga ushe mechi, kama marifongo.
Mindo bad girl, mindo bad man.
Fire!
Anavoni kosha garo. Mapenzi kisiwa moyo sultan.
Fire!
Anavoni kosha garo.
Kani wash, kama gari bovu, kani wash.
Na 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 na.
Kani wash, kama gari bovu, kani wash. Kani wash, kani washa, kani wash.
Na 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 na.
Kani wash, kani washa, kani wash.
Kani washa mie.